Inkosi mayibe nawe shenge
loku okwenzeka kwakuqala nqa
sisho
lapha wela kithi Afrika
wabamnyama
wabamnyama nabamhlophe sibonga amazwi akho amahle owawakhuluma kwelaphesheya
noma ukhalo
luselude lapho siya khona kodwa inhlansi isiyabonakala makabongwe umveli nqangi
mazulu thandana ayobuxoxa ayisikhwela
mazulu thandanane ayobuxoxa mazulu thandanane ayisikhwela mazulu thandanane Kusano uhlebanga ngalapha nangalapha
Bangihleka mina
wensizwa
Bangihleka
wentombi
Uhleka mina nje
abanye bahleka bahleka wena
Hleka mina nje Hleka mina nje
Uba abanye bahleka bahleka wena
Hleka mina nje,
hleka wena ungabahleki ntandane, akukhokhelela sikhothe mhlawumbe.
Hleka mina nje,
ungabahleki ntandane, sasanga nawe.
Hleka mina nje,
ela kufaka jele,
belahle mhlawumbe.
Uba abanye bahleki, uba abanye bahleki, uba abanye bahleka,
bahleka wena.
Hleka mina nje, hleka mina nje,
uba abanye bahleka, bahleka wena.
Hleka mina nje, hleka mina nje,
ungabahleki ntandane, hleka wena.
Hleka mina nje,
hleka
mina nje,
ungabahleki ntandane, sasa mina nje,
hleka mina nje,
ela kufaka jele,
belahle mhlawumbe.
Uba abanye bahle, bidala
abanye bahle,
yenye abanye bahle, bahleka wena.
Hleka mina nje, hleka mina nje,
uba abanye bahle, bahleka wena.
Hleka mina nje,
ay,
yeah,
kanye sankosi,
kanye sankosi, wela kithi mnambithi.